jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono heɗi ɓe studio tamani oɗo sa yo sakki komoɗo usman dikko haalan toon kabaruji gonɗiɗo ɗi juuɗe maison de la presse labbe makko fili dambele darani en to ɓoggi jande to sukaɓe afrique ana gondi e waɗede maccuɓe so cottale leydi libi chenen ɗum suudu télé andini oɗo kabar mo onu e baali hakkeji tomante en kodni ami hayfi ko kanankoɓe afrique de'ini e dow oɗo kabaru dardi ɗu ɓe darano ko yaawi ko warta ko baale haala nana en mali fedde turo se turo fawarde yimmeɓe yogaɓe kolliti gaɗan jonde dembal ambassade leydi libi fa kollita andal laamiɓe leydi ana hen ganadu welaɓe majjum yimɓe joom en kabaruɗo ɓe anda koko goni cuuti hooreje suudu sari en ñono hankin ɓe tewñitama fa ɓe jiite wonɓe réseau sukaɓe G5 Sahel du moɓidika ila beete hande bamako ɗo yo daranade pati sukaɓe gonde e sattere dina fawarde e sakkade masibaji mabɓe yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗumen jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani le leydi libi joola e afrique yogaɓe ana gondi e sottede se gaɗe maccuɓe yo suudu télé chenen andini oɗo kabaru le vidéo kollitowo noɓe jogorani oɗo kabaru walda ono e neɗɗaku ley ko oni andini nene mohamed bamba suka jokolle kodi wardu mo duuɓi noga e nayyi gartiraɗo ana wonno e mabɓe keɗe ko haaldi e RFI le faccitago oumar waygalo
nde ɓe nangui on fa ɓe cotta on fuu ɓe mbiyan sina gadda uynaje capantati so tawi a wala uynaje capantati ɗi ɓe correte neɗɗo goɗɗo jomum e hoore muɗum jogue wiyasa wadda uynaje capanɗe jeƴƴi fuu yoppitittama ɗum woni honno coggu o worrino ɗiɗum waɗa jamare wonde tonde fuu ana yiya ɗum a heɓata ko ñama a heɓata ko jara won yimɓele mayɓe ley hen jaati ministére ngaɓe gonɓe ley leydi libindi ɓe jiiɗa yiide ɓalejo soɓe jii ɓalejo fuu ɓe mbiyan lanɗo huuɗi ɓalejo si bonaday ɗi fuu ɓe gaɗan fewde e muɗum so mi wimi fillititto honno bonaday ɗi gaɗirtano ɓerdan jaati
hono walde malinkoɓe ribbaɓe hayfi ko laamiɓe afrique gaɗi tugumal tu e dow oɗo kabaru e wi Ousmane Diarra ono kanko ardo ame e no baale haala nana e mali fedde trose tro fawarde ɗu e yimoɓe yogaɓe ana anni wadde hono jonde damal ambassade leydi libi fa kollite metti mumen e wi mabɓe laamu o darano fa malinkoɓe wonɓe e leydi juuɗe garta keɗe ko haalde Idrissa Sako le faccitago Oumar Waygalo
min jiri guite amen ɓiɓɓe adama ana gondi e cottede le leydi libi ndi feso laamu koɓe gala leydi ndiɗo leydi ñalawma hannden o ɗum hana jaɓede laamiɓe rumde afrique nde ɗo ɓalle ɓe iwrata ɓe fuur eɓe kani huncandi ɗum hoore wattu joni ɓe paamano hono ko wondi e wadde le leydi libi ndi ko ɗum yatta e saria torraji fo an jottini e jamare wonde tonde wattu joni min keɓa e taƴiral yalla malinkoɓe gaddadu muɗum hono foti goni e ɓeɗo yimɓele cottaɓe kamiɗen gondi e wadde dow hen honjogol famin paamale ko warata ko yalla malinkoɓe anli henna ngala ɗum e tawede fof fa hande laamu anni deƴƴini janggo jaati mi anni wadde majere amen mine en jimowo noddirte tikken dia fakkoli to suudu ambassadeur leydi libi ndi wondi le leydi mali ka ndeɗo majere min jaɓana kaɗum min bortini
hooreji union africaine alpha conde honni ko oɗo golle sottugol ñoola en le leydi libi e wimakko hono zamanu ɗum ɓennima nden union africaine waɗa mbawɗe muɗum fuu pati hono majjum fillo kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow ɓeɓe amen ande na facebook na twitter oɗo mbawide noddude numéro 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon hooreji suudu saria ñono sungalo kone suutama hanki fa ley suudu muɗum ley dehande B5 ñono yo yimɓe joom en kaɓorɗo ɓe anda kango woni cuutima lanno noon hokki taƴeral bandiji ɗi yo mobile toyota danewel naɓirima nden ɓe tewnitama fa ɓe jiite keɗɗen Oumar Waygalo fa ɓeydoroɗen faamu
mangal paɗen kolliti wiide ngol ɗo suutugol waɗi wakkati noga yamde jonti ɗiɗi caggal ko kanko laamiɗo hot cour de justice le leydi meɗen ndi o woofa ko sungolo kone laamiɗo tribunal to ñonoto wattude mo yettino le galle makko nde nden yimɓele joom en kaɓorɗe gaari so jaade makko yoga haalaji ɗi fo jowiki wiide won jaadinkoɓɓe o wondi sara toon ɗum waɗi soɓe jaadi e makko wakkat nde min nodduno laamu koɓe gomɓe to sigutoɓe ɓe kollitiwiɗi yiɗum gonga jaati ka wala koɓe jaaɓi sifade dow hen wattu joni o mantirtoɓe dinaji gomɓe ley saha leydi ndi kañum ele wuddu leydi ndi yoga e bonadaji mabɓe ɗi fano gondi e yettade sarotoɓe wonɓe ley leydi ndi capantati lewru octobre ƴaɓɓinon ndu kanko laamiɗo suudu ndu ɓe noddirta hot cour de justice le leydi meɗen ndi Abdourahmane Niang o wofanoma le région motti o micciteɗen wiide sofere makko goto heddi kili hen kañe mangal paɗen joyom wakkande mobile muɗen yaɓɓuno bomboore
koloke rejo sukaabe G5 Sahel du fuddi beta hande bamako do do Sicily no kaldal do dina warta hakkunde sukaabe mu en nenno darani be koliti yo wadde fa sukaabe be kewa hono bawde natta e yimbe hada du wofude lawol batte dina e wadde torra woni ko odo batu dartata nenno kede ko mi e Umar Waygalu men kabeni on fa beedro dum fam
gal do kawtal ko yaata sukaabe jokkolbe chapantato yurobe lele ele joyngon ele le fol G5 Sahel kany en gondi e tottindirde hakkillaaji no sattere diina wordi le majjum be jawon dati hidi kan nangede wattu jononobe kan habirde no sukaabe jokkolbe natirta wakkati fu e gobe terroriste en de kede mo kanko no dirte Sidi Ali Ould Bagnew kanko laami be do sukaabe jokkolbe ko mo sifi do hen
Mais mijoto sababuji yoro jitagal peutinaadi e kabaru dina di sukaabe G5 Sahel jappato fawarde e mijade du do holitinde e gondal jam heedi ko dina jabani bangal deejere fawarde e jogala basiji no ngarete
yogo be do sukaabe jokkolbe koliti wiide o wayde golle e wayde sariya fa yotto yo kiriyanta ku gondo leleed ele de dum watta su sukaabe heewbe wombe leleed ele de njelato tawtoyde kube jiadin kobe de kanko noddirtel Umar Abubakar Adama jiad lele di Niger di o widi do tida Allah jana kan hebnede jogala kedemo ko mo sifi do hen
wana sukaabe tankani hayfede leede aduna de fu gondi hen de sukaabe kennasira ko nyaki leede meden ga yo sariya bangal nedda ko so yimbe pocca daaki tan waddanandu tiida laaji kewdi di jogal mudun ganato
social
ko wurtan gundugal e waddi do bomoko do faabe jiawel hono be kani famminirde yeru mabbe gombe le nokku o kanele leede le G5 Sahel de fur no kabaru terroriste yak o wori
Hono commissariat kalabankoro du nangi ndedo yontere bombe tagi hewbe torrube commune o nan e wi commissaire o no nguikaji e latade lawi e tatcede bandiji chama e dorobe du tiagal bonomanaji mu en nan sajo lolirdo tomoda o jokko commissaire o wonko haldi Ibrahim Assi Diallo kedden Umar Waygal
nous avons quand même réussi une série
yaltinde dati amen kewdi fe ko dabino ko mi nangino yimbele bombe sumbu tajobe wakkati furdati be do yimbele wana kalaban do jati be yiwata fa nokku no dirteedo banko ni kany en gomi jamarde martini mi kumpo wiide wakkati fu be jahali dati di hedde palo jo en kariji kany ko nandi e mudum be jaada kala ko be tawi e juude jamare de fur wattu jono juude jowama do mabbe ebini le kasuuji jagal mudo dumi nangi yimbele hewbe gollo di do golleji njaan heddan nata e galleji gubal gal min cekiti nangude gal be do yimbel so bami faabe nati le galle be kaadata wujju tan wakati be nangan jong galle be piyadum so be tawi to roobe le duube chama do mu
e violer leur femme e violer les jeunes filles
batunoga e tatube koppo wadama fa halaji paridi gonda yo leydi hono famardi burdi fu fandude il fiji ardina fa lato finde le jonte didi halaji kebaade dika ana mbara caldi fa sanne kedden Umar Waygalu fa beedor dem fam
hejabe leydi le kewde kanye bale societe civil en be fu be jalti gallure bonde wattu jono be gikkana gikke lobbo no habugol wattu wondi e waylitirade wori leydi le de kaldale kawral cinnangal to pari to fa hande leydi le de idon goddi e rewde ko mudun wattu jono landulan wondi e wadde yella leedele jogide bodde ana kani wallude leedele de gala bodde no wattu wondi e waylitirade yoga e halaji di fu an jowi do majjun bange goddo du wobbe ngadi landol yella hodu fu wadde gal do kawrital mangal gal kalisiji bonetele hen nafata ko nayri bangal dati politiki leedi etazunini nan wonde hollude anniya mudun no han yeltinirde koyde mudun kawrital tininangal to parito ndi do leedi mawndi so yeltinile hen koyde mudun ido way wadde kutteji goddi kasen leedele goddanton du calotono dido golleje gorri horeje leedi francindio Emmanuel Macron kanyamo almayno dirte Angela Merkel be fu ebe gonno ton be kuliti wiide be daroto darde mabbe wattu jono be do horebe leedi didon le fedde europe de be jottoto yalla hono be kan yaltinirde le hen dati no wattu hani waylitirade fati kutteje goddi kasen mate le rumde europe de
hono batu koppo garo o jodoto le lewru novembre itan 2018 le leedi Pologne
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fa bo tobe studio tamani
sen garte kabaruji region gaji meden hono walde hedotobe studio tamene ana tumbutu do sappo e didon ciuba sen joddina le gallure waliabe chap temet tato chapan tato e tato yeso kedjado studio tamene jaado ton kamari majjun nan no golle walde de yo famande ko hoji hedotobe tumbutu le hejoji studio tamene fawarde halde mawnu mudun fa martine compo studio ila tamene o ila bamako ko wodi ko syndicaliste ngaji privé didu janginaabe mudu ana gonde murtere golle ila bete hande to sigasoto de anda kande ha de tiloto du o golle le sigasoto yo beedugol hono ngenaare leru leru jangintedo sabani dun ko darta ko to ngame andinama du walde lycée ngaji privé di nyono du hono sukabe ma ba hono sukabe ko ma sukabe madrasa teme taton be ngala bawde dokkama hono kaaki ko yar ko jangira nenno walde nyono sum nonno sum walde nyoro sumpu hokki dewte kakiji kayeji bikiji didirde fawarde machinaji jatemu nenno yo faabaade fa pati fay goto heddo bangi batta jande wadi galdo dokkal goldide yirwere fuddi beete hande du jande fa famina kala korsa cellal kany e kom do mon fu haani daraade fa hebbe dro faamu nenno yo goldide bangal cellal golla be bangal cem cella chapan jeegon yurbe li gelle jetti kawre jande mudum heedi kuccalata yo do kaddo le dido kabaruji kedde hedal fande yotermane yeso yen tawde yontere baro